is on this beat, ladies and gentlemen.
Ngamia kwenye jangwa, achoshu na mgongo wake. Nimekupa kibanda, nisikukose nikupate. Baby, sawa, sawa. Baby, basi haya, haya. Shopping in Cairo to Dubai, London to America. Hatutaki mazoea, mimi na we. Hatutaki mazoea. Ima zako nishapenda, ukinipa na data. Oh baby, nambie kitu gani unataka. Ima zako nishapenda, ukinipa na data. Oh baby, nambie kitu gani unataka. Nije kuwa na wewe, basi nipera. Sio siri macho yangu yamekuona wewe. Umbo lako jumpa kachini, mashallah. Sura yako tam kama nini, macho mama. Ni wewe maibu na sina tena. Maisha karo juu na sina tena. Kipenzi changu cha moyo, nikikosa nisame. Ushanifunga minyororo, taratibu nizohe. Hatutaki mazoea, mimi na we. Hatutaki mazoea. Ima zako nishapenda, ukilipa na data. Oh baby, nambie nishapenda, ukilipa na data. Oh baby, nambie kitu gani unataka.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
Ericom
Bonnie Valentino.
Moja Records.